Welcome to Transport. Plaza Smog de Patsks. Select out Brit de Bagotran, Maria Zeller, Gotran, Maria Zeller Bachen. Subway, TF, Subway New York. Select your route NYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNY stop, play. Minuta z tekst, fill, hour, z blank, z. 1. 4. Minuta z blank, z. 1. Oka button. Select your vehicle, NYTR, NY, mod, dwech, NY, oka button. Transport World Simulator 5, 1, 1, 3. T. P. L. S. W.
And this stuck, Nothing happened. Thanks for playing. Good day for you.